boy Sean Classy to the world, baby boy. Hello, hello, baby. Nakumisi jo, honey. Huyo, huyo, mami. Anakumisi jo, Ruby. So far, niambie, babe, utarudi lini nyumbani? Homa lady, nileze, boo, utafika lini shinari? Utakamu na mati, hama kidege, nikugoje wapi, mzigo ni bebe. Sana na bajaji, hama mcheli, ukubaga wapi, hiyo ni dwele. Baga, everyday, naombo nelewe, sina heni, mpizi unelewe. It just me, nagodi uwelewe, mapesa, bado uwelewe. Everyday, naombo nelewe, sina heni, mpizi unelewe. It just me, nagodi uwelewe, mapesa, bado uwelewe. Najua mola tatupa, tupa. Uwani tukivuka, vuka. Afrika we mzuka, zuka. Sean Classy ya mevunja, vunja. Haino mola taleta, leta. Uwani tukizuka, zuka. Ata majua tajuta, juta. Uyo mkamba mevunja, vunja. Hey, mama Afrika, nana. Rudi nyumbani, haye. Tena na kuita, hana. Rudi nyumbani, mame. Mdogo, mdogo. Bibi mdogo mdogo, usinyite bagaya jana moro. Bibi rudi mdogo mdogo, I say mdogo mdogo. Bibi mdogo mdogo, hey bagaya jana moro. Bibi rudi mdogo mdogo, usinyite niko shinari. Uko west, uko south simbali. Hale, umetoka na wapi? Burundi, Rwanda, bele simbali. Mama hey. Yo, niko shinari. Makuwa nina ya simbali. Hale, msaidizi yu wapi? Apa Kenya, Afrika, simbali. Hale, hey, mama yo. Mbo nelewe, sina keni mpizi unelewe. Just me, nagodi uwelewe. Mapesa, bado uwelewe. Everyday, mbo nelewe. Sina keni mpizi unelewe. It's just me, na godi uwelewe. Mapesa, bado uwelewe. Najua mola atatupa, tupa. Uwani tukivuka, vuka. Afrika we mzuka, zuka. Sean Classy ya mevunja, vunja. I know mola ataleta, leta. Uwani tukizuka, zuka. Ata majuro, model, model. Yomkamba mevunja, vunja. Shinari, uko west, uko south simbali. Hey, umetoka na wapi? Burundi, Rwanda, bele simbali. I say, niko shinari. Makuwa nina ya east simbali. Wewe, umetoka na wapi? Burundi, Rwanda, bele simbali. Msaidizi.